Yunga tuvuddeyo minister kula ku nsonga z'enjigiriza mu gavumenti yawakati erangi mukomukulembeze gwanje Kataha Museveni alagidde wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo kukiviiriddeko abaana abalenzi okutandika obutamalako kya musanvu mu Uganda. Okusinziira ku kitongole ky'ebigezo ekya UNEB, abayizi abalenzi 38,409,469 be bawandiisibwa okutuula ebigezo eby'ekyomusanvu omwaka ogw'era 2025. Ate bannabo abawala abaawandiisibwa babadde 42,383,424. Ekyoleka nti abawala babadde beeyongera okubeera abangi ku balenzi abamalako ekyomusanvu. Kyala Museveni agamba nti omuze guno guzze gweddingana emyaka emitono egiyise nga wasaana okubeerawo okunoonyereza kisobola okunogerwa eddagala. Abadde mmaka ga pulezidenti Nakasero mukufuna ebigezo by'abaana abatuula ekyomusanvu omwaka oguwedde. Kataha era ayongedde okwennyamira olw'abamu ku bantu abawoloka obusufu empisa mu bukugu bw'ebyenjigiriza mu ntambuza n'entuuza ey'ebigezo bangi ne batuuka okwenyigira mu bikolwa ebyokubbira. Ky'ekitongole ky'ebigezo kiyina bwe kifulumiza ebyava mu baana abatuula ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu omwaka oguwedde nga beeraga nti abayizi bakoze bulungi okusinga kwabo abatuula ekyomusanvu omwaka 2024. Sandi Swayo ne Budani Odongo ategeezezza nti omuwendo ogw'abayizi abatuula ebigezo bazze beeyongera mu myaka etaano egiyise. Ng'Odongo agamba nti olungereza lwakoleddwa bulungi mu masomo ana agatuula ku mpeera gw'ekyomusanvu ate ng'essomero embeera zaabwe social studies erisinza okukolwa obubi. Ku bayizi abaatudde ebigezo 6,000 babadde bava mu masomero galimu enkola ya bonna basome. Abayizi abawala abaasize ku balenzi obungi ng'abadde 5,240.